eɗen gondi yamde jewi terake mintaji sappo e joyi kibaruji maɗa fulfulde ko min Omar Hamad janganta o nani ko e majji. Ankindere jamde sappo e ɗiɗi jamma noon, propaganda cuɓaki conseilleɓe ɗo enna nder leydi meɗen Niger maɓɓiti. Ɗum ɗum mbiyen nder balɗe sappo e propaganda partiji capanɗe tati e joyi kamɓe goni ko gaɗoyta propaganda non. Ni mbiyen dow nimɓe capanɗe nayo e go'o ko wondi e ñaw coronavirus nder lewru uttu ɗum hooti nimɓe keme tatom e nogay e jeɗɗo nder lewru novembre ɗo nder leydi meɗen Niger. Hande subaka ministre kawjuɗe cellal ɓiɓɓe leydi noddi hokkoɓe habaruji. Nonni leyɗe Afrique goɗɗe ko leydi Niger no tawa nder mum ƴami e leydi France, kulle fina tawa kawtaɗe ko illu zaman tubakoɓe dillidano gartire. On nana nder yewtere meɗen pindinol ko derketer Sarusi kawjuɗo kulle kawtaɗe nder leydi meɗen Niger haali dow majju. Hankin fandere yamde sappo e ɗiɗi jamma noon, propaganda cuɓaki conseilleɓe maɓɓita ɗo nder ñame mbiyen partiji capanɗe tati e joyi kamɓe woni ko tefoyta nder arrondissement ji joyi ɗi gallure nde. Balɗe sappo ɗe propaganda o waɗoyta nimɓe partiji no durwan kwattitawe nimɓe mbattanake ɗum. Habibu Garba yehi ley gallure ñame yiiloake hankin wakkati maɓɓitol propaganda o.
Hanki yande sappo e ɗiɗi jemma, nden noon propaganda cuɓakiji tewtoru conseillégal communeji leydi Niger firta bangeje ɗe nder mum bureauji mawɗi partiji politique leydi Niger fu tawa jama are e jama are kawri. Woɓɓe no daara no kawjorum ekkintinoje pamtina himɓe no propaganda mu'en e woteji ɗi enɗan gaɗirti. Hajiya Jamila Songaize ardiɗo propaganda parti Rana région ñame.
Mine min gaɗi to rewɓe garta ekkintine gam eɓe kula gite e bawa du fa hanne gaɗi sigila ko e maɓɓe. Sukaɓe umma tawre ɓendu gaɗan yiilaaru, woɓɓe cinga kirirɗe, woɓɓe du natam ɓaade warde ɓaade.
Hamma Hammadou ardiɗo propaganda parti dubara kandu ni wi'i ko propaganda o no hani noon waɗire ñeñal gam handen ni no hani noon ɗum durwa ɗum gollana communiji ɗi endan himɓe e leydi ɗin fu nafu.
Propaganda o min gonana miɗen gaɗa ɗum misali gam yaadu yeeso ɓiɓɓe leydi Niger, bayle gaɗe farlamo ragal ɗum min gomiɗen miija yaade to ɓiɓɓe leydi gayɓe godi lawol tewtude hakkeji maɓɓe.
Biroji mawɗi partiji ɗi endan ni kan en kay jama'are wari hawri sanne, amma nder huɓere ñeme de endan alama puɗɗol propaganda fu no hi'atake sanne. Fodde wakkati pirtol propaganda cuɓakiji gaɗaɗi hitani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom.
Nonni mbiye ñaw coronavirus o wonnino ɓeydo yaade noon ɗo endan nder leydi meɗen Niger. Saabe majju waɗi ko ministre kawjuɗe cellal ɓiɓɓe leydi on noddi hokkoɓe habaruji e famminde nimɓe ko nder lewru uttinimɓe capanɗe nayo e go'o nangunoɓe ñaw coronavirus hande lewru novembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay ɗum hodirti nimɓe keme tato e nogay e jeɗɗon. Kettinenane ko docteur Ilias Soumay Nasara haali.
Go'o lewru décembre hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso no ñaw coronavirus e raaɓu mum wontiri ɗo nder leydi meɗen ni dow himɓe ujunaji laso ɗiɗi e jeegom e keme joyi e woygu e ɗiɗo ɓe cellal mumen eta himɓe ujunare e keme joyo e lasoji nayo e jeegom tawra ɓiɓɓe ñaw coronavirus ngu, laso e tato e sappo e joyo maayi nder maɓɓe. Himɓe ujunare e keme ɗiɗo e sappo e jeenayo ñawta daɗi. Hannde nduni himɓe keme ɗiɗo e lasoji nayo e sappo e ɗiɗo goni no ñawtu. Nder balɗe cakitiɗe ɗe duni raaɓu ñawugu fuɗɗi waɗude sembe ɗo nder leydi meɗen ngam lewru uti hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso himɓe laso ɗiɗo e go'o keɓa tawraɓe ɓe ñawgu. Himɓe keme tato e laso e jeɗɗo nder lewru novembre ɗuɗal himɓe ɓeydu fuu himɓe noon tawaɓe nder jahaale ƴamanɓe cellal ɓandu mumen daare fadde mumen dillude. Dabbune ɗe duni no limte kandu nder kulle gonɗe no ɓeyda sembe raaɓugu.
Ɗo mbiye nder wakkati peewol dabbude o nder leydi meɗen Niger no woodi ñamduuji jamiraaɗi hokkeede sukaaɓe famarɓe ko hisintaɓe ñawuuji goɗɗi. Kettine docteur Harakoye Mouhammadou joom anda dow filla ñaamande ko wi alaminwa sar
nder dabbune de yimɓe no jaawi durmaade, misali sukaaɓe famarɓe. Ɗum du saabi ko miɗen ƴama saarooɓe jarnaɓe diyele powɗe ko watta to ɓe durmi. Ɓe ñamne du faa hannde ñamduuji ñiɓooji ɓanndu wakkati fuu, misali ɓiɓɓe deme kaliiji e teenaaɗe. Sukaaɓe ɓee du ñamne faa kaara, to ɗum jaɓu ɓe ñaama sukkar e ko nanndi titta, naa ko woodi ɓellere. Nde raɓɓinol haala ni ko feewi fuu.
Kenga no depteɓe leydi meɗen Niger mboti e tabintinde laawol laamu kawjingol kawrol jawdi gollirteendi ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay e goo. Kanjum du ni waɗi ko ceede gollirteeɗe ɗen ummata konana milliyaaruuji ujunaaji keme ɗiɗi e keme jeegom e capanɗe nayi e nayi ceede sefa dow milliyaaruuji ujunaaji keme ɗiɗi e keme joyi e sappo e nayi ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e no gay ɗum nanni. Seni ƴeewaama duni ɗum ɓeydere kano ko watta mbiye milliyaaruuji hembre e capanɗe tati e milliyooji sappo e nayi ceede men sefa yeru no ANP haaliri. Milliyaaruuji keme jeenayi e capanɗe jeɗɗi e nayi ɗum woni dimma ceede ko commune Dagadez gollirta e ko nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay ɗum. Wakkati no hawriinde maɓɓe nde ɓe ngaɗi mawnde wittiinde nde woni ko ɓe kaali yeru duniino docteur Boukary Mamman, maire mawɗo mo galluure Agadez on haaliri. O wi ɗum du tawa kenana hano ceede gollirteɗar ko darta cellal nimɓe far jam ɓanndu lekkol e ko nanndi e mum. Moussa Mamman ko yewtide e makko.
Jawdi gollirteeɗi ɗi laabi kawrol mum joɗɗina di no jawdi noon ɗi nder mum ɗum wallirta himɓe ɗum ñiɓa du nder mayri. Hawju mayri du no haani waɗire no ñeñal, misali ñiɓol kalasuuji. Ngam hannde nde en ndaari nder commune on enden no woodi lokkoliiji cinngaaɗi duuɓi jeegom ni, amma faa warde hannden kalas gooto ñiɓaaka nder majji. Nder mum du faa hannden ɗum durwon ko watta loktorooje ɗen enden ballire yimɓe ñawto, yimɓe keɓa du faa hannden ndiyan jarteeɗam. Ɗum du woni durwo gomin ardini. Daliila ñawu coronavirus e raaɓu mum hawtidaade e saɗormaaji ɗi ñawgu waddi har ko daarata luumaaku himɓe waɗi ko dimma ceede kawroteeɗe ɗen enden taƴa milliyooji keme jeenayi e lasoyi tati e sappo e nayi ngam hitaani duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e go'ode.
Noon ni faawara jooni mbiyen filla macca ngaa ko no hedditi waɗeede faa hannden ɗo nder leydi meɗen Niger dey iri nogom. Baa ko du no woodi laawol laamu joƴƴinaangol illu duuɓi ujunaaji ɗiɗi e tati ko durwiditta e ngal gollal. Yeru duni no Ali Bouzou secrétaire général fedde timerdiria durwidore e macca ngaa ko nder leydi meɗen Niger wi'i. O wi baa ko du misali no ɗon heɓe dow majjum e ɗum dow daande gomnanti leydi Niger notaade dow mum kottatawe ngal gollal hanti waɗeede. Nani ko wina Fils Adam Sirfo.
Leydi Niger ni no woodi laawol laamu leydi joɗɗinaangol hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e tati ngam jukkude kollol himɓe mardi bondi kam fuu e wattude himɓe nder maccangaaku. Amma hannde ni ɗum fuu waɗay himɓe acca wattude woɓɓe nder golle maccangaaku. Min ngi'ii du ko maccangaaku gu no ɗonno wartire ni noon kaden. Denki siire noon takkol kilooji laso e joyi huɓeere ñamay. To jo en ɓaale waɗooɓe keme ɗiɗo e laso ɗiɗo e joyo goɗɗo wari wi'i ɓe dilla ɓe acca nokkuuje maɓɓe ngam ɓe maccuɓe. Maccuɗo du walaa leydi nder fina tawa mum'en. Ministre hannden oo du kawjiiɗo fille cuuɗi kiite kanni sali demɓe dilliino. Nde raɓɓinol haalani hannden laawol laamu leydi gol walaa no ɗow tan e baa seɗɗa nde goonga.
Noon ni nder région Maradi ko ɓurta gure keme jeegom dow gure ujunaaji ɗiɗi e keme jeegom e capanɗe jeɗɗi e tati kamɓen tawra saɗorma ñamri. Ɗum du Allah e ƴuwole ndiyan toɓuɗe sanne hitaande hikka nde ko saabi bononda geseele e kaliiji. Hedde du ni farto durgol ɗo ko mbiten ko wattano hectare uji keme jeɗɗi kamɓen woni ko ngulu hiite yahi bonnoyi. Ɗum do yeru no hisaabu on wurtiniri nogay e jeɗɗi lewru novembre duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay. Fedde leyɗe bange hirnaange ɗe Afrika durwidoje dow ñamru ko ministére leydi France hawjiinde filla arsuku fammini. Nonni mbiyen caggal jiidal ministériɓe ngal ngaɗi dow filla fijo 18 décembre gaɗo to enɗe nder région Maradi hitaande hikka ngo fijoji kewɗi, fijoji fina tawa e fijoji pirtol ɓalli kewɗi ngaɗoytaake saabe Allah e ñaw corona virus o. Dey hunde noon ko juwi ɓiɓɓe wuro e rafi pamral duno tawa ley majjunto maɓɓe. Yurane Ari vice maire Boso kanko du woni dekotoɗo do hoorejo suudu hawjindu filla lumaku filla demal der difa nani ko wila wambukardom.
Il était dit que
wi ino ko irfi joji hiro fina tawa e cionnino bandu wado taake ton andan der 18 décembre difa en gala o amma dun kay min dun haydinay ka tan nyawli ko dun fuddi golle sigilaji din fu wakati ondu wawa heji fa golle da andan fu timmini gam golle den godde adan lebbi jeegon den ko timmini de nino hidaade boda kay irdu he bandun dun wadi ko ba beddaji din andan golle en bawa ka timmini saka guddum wadi
chantier.
Hey banna no gonda ko ne habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillahi tunda me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halan ma do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba on nemmi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dogge del lenyol e himbe ko reere
inna lillahi hunne o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bandirawo sede en kawndiri ko e mede en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe e manyawgun en den tannon ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata gollen
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal e leydi Niger
sai ngartaari yewtere meɗe pindino ley balɗe cakkitiɗe ɗe nan en mbiye ley wakkati cakkitiɗo leyɗe afrique goɗɗe misali bene e sénégal no ɗon ƴama e leydi france kulle maɓɓe fina tawa kawtaɗe ɗe ngartire leydi niger no tawa nder leyɗe ɗen ɗon kando e ƴamude kulle mumen fina tawa ɗe e wartirede kettine mamman ibrahim derketer sarus kawjiɗo kulle fina tawa kawtaɗe ko wi do majjum talata abdou bahar yewtitema
dume limtete der are fina tawa kawti daade himbe fu
son considere
ko wawe limte hano are fina tawa kawti daade himbe fu kan woni misali nokkuje are tariki are gollirade nyenyal bamle de himbe denno gaduno natem en domu illa wakati kaaje no kecci dinno dewte e talki bindanode illa illa ko boyi
o de la literature
no di la bilam lady jojina do lady niger garrenude are fina tawa di
en 1997
hitane dubi ujunere e keme jena e la sojina e sappo e jeddi der lewru juin do lady niger dun joddini labi lamu lady kawjidi filla domul are e jawditi
du patrimoine culturel national
no di are fina tawa lady niger tawa de lede yasinna
effectivement le niger
no di are fina tawa reata lady niger ko tawa lede yasin are edu godde lawol tokkira o wurtina lady niger godde du fa handen no ciuda non burtina amma illa ko boy dun wadi taika kiji gom gan hitode are de e hollude ko lady niger jeede misali ardido lady france der halaji mum gom di haluno wagadugu hitane dubi ujunaji didi e sappo e jeddi yade hitane dubi ujunaji didi e sappo e jeetati halaji di dermu o wi'i dum winde talki limtude jawdi e are fina tawa lede afrique fu tawade lede yasin gamde gartire talki bindade didu kolli ko watta are fina tawa lady niger ujunar e keme jeegom e sappo e joyi tawa lede touba kobe e lede yasin gom der are de duni no wodi are fina tawa lenyi meden gom godde are fina tawa non de ille himbe denno kebaade do enden der lady niger
des objets archéologiques des vestiges paléontologiques
toy duniyaru hanne wonno wi'a do filla durwo go lede afrique misal lady niger tawra ko watta are fina tawa de gartirama
les détenteurs
to ardibe hawju majjani der leede yasin de enden to de jara no biya ko leede afrique de enden kiriyaki kingay sigelo lobbo fu ko watta are de ba gartirama tawe de naki amma handen ni de en dari leede afrique de enden kingi sigilaji e laabi lamu leedi fu ga renude are fina tawa de nyande fu de gartira denne tilayno min yama min gartirane are amin
notre bien
dawante kibaruji ami fulfulde tili kirtente jamhir kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum